kumbaba, kumbaba.
Moyo fala kafegi akianza jo complain pedu choma ganja vedia na sauni plain cut cocaine ufate cut cobain ni ma tap 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 hadi si attain niko na alele na nakauma di che pande left ni gwede iyo ingine ni chen antaka ni mlele na kutuma tablet on to the next watu finyi replay
nimekogeta mavitu mingido wana nimekuwa nikiuwa verse hili kakas wali dash pataka shindo vilo hata irivas avi the worst of the best no mana nikimada nasema tina jigas.